mwavu sirina sente naye nga njagalobe wange tusibiddwa muno ninge ya byente oleta bakubi bajje batenze nasula enjala ofune ekyokulya ekirabo kyompadde kumera kangumesiryakakola wasemukame yakundetera mbadde nkola nyo tufuneko wetubera ndi mukiyumba kyenyiga ndi mukomere eritegula webituse byakwejjusa ngate kwekwe nesiga ndi mukiyumba kyenyiga ndi mukomere eritegula webituse byakwejjusa ngate kwekwe nesiga.
Arbeats Records.
We me metude no salabo ondeke murujude bino bye nalintide mukusoka nungu myanga sitide eno mukomera jontade ndaba kizikiza sumulu langinde sumulu langinde mkwano mfune kudembe obakano ke kazinga ke wansubiza ninkuwa buli kimu neneyambula mukwano neneyambula kati ndyeno ntawalwa mukwano ogwo onfudde ekisengo nkonesa nyondo kati obutemu bwaki konese mukwano omenyani ndi mukiyumba kyenyiga mukomerere ritegula webituse byakwejjusa ngate kwekwe nesiga ndi mukiyumba kyenyiga nimukomerere ritegula webituse byakwejjusa ngate kwekwe nesiga ndi mwavu sirina sente naye nga njagalobe wange nsibiddwa muno ninge ya byente oleta bakubi bajje batenze wemmetudde nosalawo ondeke mulujudde bino bye nali ntidde mukusooka nongumya nga sitidde oba kano ke kazinga ke wansuubiza ninkuwa buli kimu neneyambula mukwano neneyambula I'm Jamie Boy.